ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngikubingelele, kwamukele futhi ngemfudumalo engosini e-fresh. NginguSibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Talks. Bengacela namhlanje ukuhosha umoya, qade uyibuze ukuthi uyiphila kanjani impilo yakho. Okay, impilo yona iqondakala kwesinye isikhathi futhi ibuye ibe manaphanapha. Kodwa phakathi nakho konke lokho, uyiphila kanjani impilo yakho? Kumba sibe ngenye indlela, bewuyini oyitshalela ikusasa lakho? Ngakhake siziphe ithuba ke sibuke ngamehlo engqondo umlimi thizeni atshala imbewu yombila ukuze ayivune ngesikhathi esithile. Isimo sezulu sivese sihambisane naye kube kuhle konke. Ngakho useqonda ukuyokwenza ezinye izinto akhohlwa amasimu akhe, akhohlwe kwakhona ukuthi hlawu olunikonje lwembewu alitshala ensimini yakhe, okuthi uma kuqhuma oluhlazana enhlabathini bese asole sengathi kukhona ongalungile, azathi kangatshalanga ukolo kulo mhlabathi, okuthi uma kuqhubeka iy'nsuku kucace ukuthi umbila lo, ebese ukulindela kwakhe ukuthi kwakuzoba ukolo kumbe ukolweni kumphoxe. Ngiyazi mhlawumbe lokhu kuzwakala kubula nebala, akekho umuntu ongabayisulwa kanjalo. Yebo, ngaphandle uma uthi ma ubuka abanye abantu indlela abaphila ngayo iy'mpilo zabo, iningi labo abaphila kuyinelisa nelisa iy'ntshisekelo zabo, kodwa futhi ekugcini kwakho konke babheka ukuvuna impilo yaphakade ebese baphoxa ukuthi ayiseze kube egcineni. KwabaseGalatiya 6:8, ngokuba ohlwanyela inyama yakhe uya kuvuna ukubhubha kuyo inyama, kepha ohlwanyelela umoya uya kuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Sihlobo sami, ukuthoza uNkulunkulu, ukumlalela, ukuhamba ngomoya, ukukholwa nguJesu nokuphila ngokuhambisana nokuthi uyamkholwa uJesu indlela eyekuphileni okuphakade leyo. Yona ndlela ozovuna ngayo isivuno obusethemba usibhekile, ngokuba ohlwanyela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.